Ungene kwezomculo evutha kwamagama kungani kudala icula umfoka mangena. Sawonge la ngohlelo Holds of Friday.
Ngithanda ukubonga ukuthi nibe nami namhlanje. Igama lami nginguKhawu Mangena kodwa iningi lengazi ngokuthi the Ndebele Prince.
Oh chakanaka, achirumpeji chakanaka, oh flavor chakalaka. Chandi pini kureji chandi daka, andi na daka, makanaka, idi daona pakanaka, idi idi pakanaka, shuwe nindaona pakanaka.
UCalvin ulesiphiwo sokucula njalo uthi ubhula emdumo etsheneyo ngoba usadinga ukuthi abalaleli bafuna ahlale kuphi umculo.
Emculweni wami ngibambabamba ama-genres ahlukeneyo, ngilokuchaya imaskandi, ngilokuchaya i-afro, ngilokuchaya ngathi nje namhlanje bayithi i-hip hop. Ngibambabamba ama-genres ahlukeneyo. Ingoma zonke engizidlalelayo ngiyazibhalela.
Esakhula uCalvin Mangena wayelalela abanye abaculi abamenza wathanda laye ukucula.
Umculo wami uyinspire ngabantu abaningi kakhulu. Ngikhule ngilalela The Lights of Bekumuzi Lothu, Shimontekala, Java, The Lights of Black Diamond. Yiba amavoices engikhule ngalalela kakhulu. Yiba bayenze babuilda like uthando olukhulu kimi ukuthi ngiqale ukubhala imculo. From there hayi la ngiyaqala nje ukubhala yami imusic.
Uhlelo usengqondweni yami, uhlelo ugijima ngiyakutshela lapho khona ngithembu katele katele.
Asivale Mangena, tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngaphi.
I-music yami itholakala kuma-platforms wonke, ku-YouTube, ku-Spotify, ku-iTunes, Apple Music. Itholakala nje everywhere. Bengasecha nje ukuthi Khawu Mangena, yonke into nje iyaphopa up, yonke imculo iyabonakala from there.
Sawubona my darling.
Lijaha lisakhula elithandwa ngabantu abaningi kulezi nsuku. UCalvin Mangena uhlelo Woza Woza Friday bela sonto enhlekini lonke igama lami ngeze Jesus Bar.
Okay. Uyakhumbula kali bethi ngeke sidlule wabehlela besikola besukela ma. Uyakhumbula kali bethi ngeke sayata wabe nomona wathu lo que estaba mala.
Okay.
Pala, pala, sin tombe.